squeezing and you pinky. Ataki kutami skolu sangu. Simu ashiki na kishika anauliza nani mwenzangu. Mara nakata, mara simu hewani haungei na maliza poja. Anajisi madata, eti amepanda bei, unifanya ndondota. Tumisha message mara mbili mbili anafungua na soma majibu hayarudi ila kwa WhatsApp page zaonyesha tiki mbili kujifanya jaoni.